Yeah, hello. Yes, it's me. Oh, well, I'm listening to music here, right at the beach. Oh, very good music. The sound of Chuchi Sound is usually 2001. They say they've got good music, and it's true. You gotta listen to this one. I'm sure you love it. Yeah.
Ah! Sheila mama Kilimanjaro. Ukimuona mchaga umupe chimboni chako. Ukimuona msukuma umupe mwajila mpora. Ukimuona muwaya umupe wakora waitu. Ukimuona mumasai umupe
yelo subai. Santiago de Chilemao mwana chuchu sound.
Pika tanga yoka melope. Minagula na ye, minacheka na ye, minikala na ye, kumbe anasumu mama. Ukianza kunisema mimi mao, umesema mimi eti mtoto mubaya mama. Tulitoka mimi na wewe safarini, tumekuja Bongo leo umenisaliti.
Toto Alusha.